mubera rugo umugore udatega amaboko umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe batinyuke bakura amaboko mu mifuka bakore
iyo nguzanyo narayibonye ndarayishyurira narangira
mbere nari nzi ko abagabo bafite ubundi bwenge bundi butari nk'ubw'abagore
ni bagenzi bacu barakora kabisa nk'abantu b'abagabo
kububereye urugo bisaba no kuba hari icyo umariye urugo
ndashimira perezida wa repubulika kuko yaduhaye kumva ko natwe tugomba kwitinyuka
ibikorwa byacu tugiye kubireka bivuge cyane kuruta uko twebwe twavuga
umva mubera rugo umugore ubereye u Rwanda
Ndi Mukayiranga Rose ndagusuhuje nguha nikaze mu kiganiro mubera rugo nkwerekeze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu abazi igice cy'Iburasirazuba Muyumbu n'umurenge ufatanye n'umurenge wa Rusororo wa karere ka Gasabo n'umurenge rero umwe mu mirenge 14 igize imirenge ya karere ka Rwamagana n'umurenge usa nkaho ugenda ubu mugi ufite n'icyaro ariko uragenda ugira n'ibikorwa bitandukanye bigaragaza ko ari umugi haba inyubako ndetse n'ibindi bikorwa remezo nkaba rero nasuye abagore baho niba tugiye kuganira turebere hamwe umugore w'imyaka 30 niba tuvuga ko umugore yatinyutse mu bikorwa bitandukanye by'iterambere ese umugore wo kumuyumbu nawe byamugezeho arakora bigakunda abayeho gute turi kumwe kandi bariteguye no mubyeyi tugiye gutangirana dusubize inyuma gatoya umugore w'inaha yafatwa gatembere y'imyaka 30 yarabayeho gute mu buzima butandukanye yaje kubyigoro botorate hanyuma tugere kuri buri wese atubwira uruhare rwe mu iterambere muri imyaka 30 mama uraho
uraho neza nitwa musabye imana Helene turagushimiye ko wadusuye bwa mbere turanezerewe cyane mbere y'imyaka 30 nta jambo yagiraga yari umugore ubyara akarera akita ku rugo akamenya uko afata umugabo irindi iterambere ryariyo ryose ntaryo ajyamo kubyerekeranye n'amafaranga umutungo w'urugo ntabwo yabigiragaho uruhare bajyanaga n'umugabo niba ari nk'abagurishije umugabo agahita yakubita mu mufuka yayanywera akaguma ku gasozi akazagarukiraho umugore akabyakira kuko agomba kwakira umugabo kwaje icyo yari ashinzwe nukubaha umugabo ubundi akubaha bo mu muryango niba rero agize ibyago umugabo akagenda baba barabyaye baba batarabyaye icyo yasabwaga ni ugusubira iwabo bakamwubakira iy'uburushyi naho mu muryango aho asubiye nubwo ari umwana wabo ukabona ntabwo bamukunze ugasanga batanze iminani basaza be babone mugabane ihagije ariko uwo nguwo kubera ko yagarutse mu rugo ugasanga arafatwa nk'umuntu w'igicibwa ntibite no kubyago yagize umugore rero mu gihugu hose mbona byari kimwe atari hano ku Muyumbu gusa n'ahandi hose noneho byaba ngombwa rero noneho ku mugabo yamaze guhembuka yari ari mu bandi yatanga inka bwaracyaga kayishorera nta mugore wayihagarara imbere ikindi ntabwo yabashaga kuba yafata umwanzuro w'imigambi y'urugo oya nta gitekerezo yagiraga niyo washyiraga hejuru ngo uvuge bakubonaga nk'umuntu ushira isoni utubaha abagabo umuntu utavugira mu ruhame mbese ubwo rero umugore wa kera mu gihugu hose wabonaga ari inyuma ari uwo kubyara agaheka yabura urubyaroho rwose yabaga ari umuntu uraho inyuma y'umuryango nyarwanda ntabwo yabaga afite ijambo namba yaba yaragize ibyago rero akabyara igitsina kimwe abakobwa ndabaza abagore ba kera bagiye birukanwa kubera ko babyaye abakobwa gusa n'uwo byaye abahungu gusa ndamuzi ko bamwirukanaga rero byabaga bisaba ngo abyare umukobwa abyare umuhungu kandi akomeze yubahane n'abo yashatsemo niba bitabaye ibyo ngibyo ugasanga nta jambo afite niyo umuntu yabaga abyaye kenshi yarabyaye n'ibitsina byose umuryango ubishatse waramwirukana gukubonye ntacyo ahabwa ntacyo ukabona nta gaciro afite mbese cyangwa se umugabo we yapfa bikaba ngombwa ko abanyamuryango bicara bakakusanya ibitekerezo by'uko uwo muntu agomba kwirukana kandi bigakunda mbere y'imyaka 30 rwose umugore yararushye
uyu munsi turavuga imyaka 30 urwo rugendo rwose rw'iyo myaka uyu mubyeyi amaze kutubwira mbere y'imyaka 30 ariko noneho nyuma hari urugendo umugore w'inaha n'umugore ushobora kubwira abahandi n'umugore urimo biki muri iyi minsi
nitwa Tuyikunda Imakire nkaba nkuriye inama y'igihugu y'abagore muri uyu murenge wacu wa Muyumbu ubwo ndahera no kuri ubwo n'urwo rwego ndiho umugore ubu ngubu nonaha aritinyuka akibona mu buyobozi
ubundi hamwe
mu buyobozi mu mibereho rero no kumenya gutinyuka tereka nange mpaguruke njyaho abandi bari abagore barisanga mu bucuruzi barisanga mu kwiteza imbere bagateza imbere ingo zabo barisanga bitinyuka bakajyaho abandi ari bakabona ijambo bakavuga nkurikije aho ngenda njya mu tugari dutandukanye tw'uyu murenge wacu mbasura bafite ibikorwa bitandukanye nta mugore ugipfukiranwa yaritinyutse ibyo nkubwira niyo umugezi imbere ahubwo ati narabuze umfata akaboko tukagira n'ibigo by'imari bitandukanye tubashishikariza kujyamo byemeye guha abagore amafaranga yitangire kugira ngo babashe gukora urabona ko twegereye sako ugasanga umugore nta mugore ugisaba nta mugore ukitinya ngo yumve ashatse gushaka ikintu ngo avuge ati ndabwira nde ndahera he umve ko umugore yibona muri byose
yego okay ni byiza ko duha uko umugore ahagaze kuri uyu munsi none hano muri muyumbu reka rero nkugereho nkawe ukora iki ubundi uvuga uti ndo umugore ahagurutse njye abandi bari ndetse nabandi bakugirira ikizere baravuga bati tuyobore duhagararire ujye tuvuganira uzana ibitekerezo bitugezeho wowe uri umugore ubayeho gute
ndo umucuruzi noneho rero nta kuntu washikariza umuntu kujya gukora naho udafite icyo ukora ariko kuba mbirimo biranyorohera cyane ngahagarara hano imbere nkababwira ibyo nkora ubu ngiye n'urugero ndacuruza ncuruza mu isoko rya Kabuga ncuruza imyenda yo kwambara y'imbere nambika abamama nambika abagabo nambika abana mbimazemo imyaka ine muri iyo myaka ine rero mfite icyo navuyeho mfite n'icyo nagezeho niheraho nkavuga uhamya bwanjye nkava bafashijwe nkava bumva bishimye
uhamya bwawe ni ubuhe
uhamya bwanjye rero muri iyi myaka ine yose maze ncuruza nageze kuri byinshi n'ukuri ndahamya ko tutari twakubaka nge n'umugabo wanjye ariko dufite ubutaka ubu turubaka ndahamya ntashidikanya ko mu mafaranga atangira fondasiyo ndimo mu bantu bamufashije ntabwo yabyumvaga
ugomba kumufasha ni urugo rwanyu
urugo rwacu tugomba gufatanya urakoze cyane yatungujwe no kumva mubwira nti burya mendevure ya fondasiyo ndayiguha atereka da atufite angase nifite nk'ibihumbi 300 arumirwa cyane atangara tuburyo rintware tuba turabikoze ubu rwose turi mu nzu yacu nta kibazo igakorwa ashatse gukora kuko urumva ntiyarangiye neza ariko turi mu butaka byacu turaryama tugasinzira akakorwa ashatse gukora harukomeze nti burya ariko n'umureko nawe ukora agatangara cyane nokuri yari ishimye icyo genda byibuka rwose yarambwiye ati ariko siko ubungiye kuguheka kubera ko mfashije ndahamya nashidikanya ko rwose umugore witinyutse ashize hamwe n'uwo bashakanye nokuri biraryoha bikagenda neza
utingiye kuguheka nyine ubwo yabivugaga kuko yarazi ko hari abagore benshi bicara mu rugo inzika zamurwa n'umugabo ikuzura yemwe hari n'uyu munsi umugore ushaka kubaza uti ari amatafari mwakisha muyagura gute ntashobore guhita bimenya kuko yumva ko bitamureba
nukuri ndakora bigakunda kuko icyo nshatse ndagikora numva ashaka kwigura amavuta ameza nkayagura ko nshaka gukorera mugenzi wanjye byo tubamo nkabikora tukishyira hamwe n'abandi bagore tukajya mu matsinda tuba dufite amatsinda ya buri munsi tukagira nayo icyumweru duterana ku cyumweru cyangwa se hagati mu cyumweru kuwa gatatu
umugore ufite uruhare mu kubaka nk'iyo nzu mukagura ubutaka ukabishyiramo uruhare ugatura mu nzu ubumva uvuga uti iki gisenge mu kwizamura fondasiyo nashyize mu ruhare abameze nka wundi uza karyama gusa
ayiwe hoshye biratandukanye cyane urumva kuba wageze kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo hari ikintu wakora kugira ngo ufatanye n'uwo muri kumwe ubu ufite intambwe umaze kugeraho wa wundi rero uza ukiryamira gutyo gusa urumva nawe ni ukuryama nyine nta kindi ukababwira nawe ukabahuhamo ko utinyamara wakora iki ibi byakunda nta mafaranga bamakeye hari umuntu wumva ngo ayo ngo ubuse nzatangira gute ngo nta mafaranga afite nti ufite angahe nakubeshye njye natangije 1079 abantu bakaza bakambwira atari kodisi wakira abantu neza ariko nta bintu ufite dushaka agahinda kakanyica ariko nkaba nkopera nkareba n'abandi nzi kwakira abantu neza nzi kwakira abantu neza
ariko biragaragara
ni ukuri wangezeho ntabwo wanyuma amafaranga ndabakurura noneho ndakwakira neza nkakumva naje no kubona ko ndabishobora no kuba n'umuhamagaro wanjye ni ukuri inshuti zanjye kubana n'abantu wabona agafaranga ubu rwose igishoro cyanjye kirahagaze igize nk'1,700 birashobora kuzansura birebaho mba ndi n'abandi nta kibazo
ugomba no kunyambika
niko bimeze aho gusiga umpaye nimeze amazire zawe ni ukuri bimeze neza nta kibazo
ariko nk'umuyobozi w'abagore iyo ubonye umugore ukiri hasi rimwe na rimwe wumva afite imyumvire se nabikora nkabishobora se nashora iki nta gishoro ese imishinga nakora iki kumva cyafite ibyo bitekerezo biri inyuma umufasha iki nk'umuntu ubakuriye
uwo rero niwe nshaka urumva kuba mvuga mfite 79 natangije ashobora kuba afite 10 cyangwa se nta n'iryo afite mbwira ufite ikihe kibazo mbwira bimeze bite nyamara n'ucuruza inyanya abaho n'ucuruza avoka abaho n'ucuruza ibitungura abaho ngwiye hino nguno nkwereke inzira ducamo dore ngisa ko rero tunkabazana dore mbonye n'umuyobozi yicaho buriya nawe arabizi kunje nza kumureba nti ndashaka umpera abagore amafaranga turebe icyo twakora bagiraho bava bagiraho bijyana ubwo rero n'ubuyobozi bwiza tukajyanamo
ni byiza cyane gukomeza babe hafi turakomeje niba tuvuga imyaka 30 y'ubudasa y'ibyiza igihugu cyagezeho n'umugore ntasigara inyuma nawe agenda muri iyo myaka agakora akagira ibikorwa bitandukanye bimuzamura bimugeza ku ruhando rw'abandi ntabe mu kagari gusa kazamuka kagera ku karere hari benshi bazamuka akagera no kureba igihugu akamenyekana kubera ibikorwa bye mama reka nawe tukwakiruraho neza
muraho nitwa Marie Aimée Umuhire nkabampagarariye ikigo cyitwa Ihuriro Drink Limited Company ni uruganda rukora urwagwa dukora urwagwa rwitwa Yuliana turupakinga mu makarton nka 20 zose musanzwe mubona ziva hanze tugashyira no mu makanete
Yuliana ndumva izwi cyane hari n'abantu bari mu Amerika bumperutse kumva bavuga ngo bakeneye Yuliana bibageraho se
bibageraho nubwo tutarakora export ku buryo buri professional ariko umuntu urushaka ararujyana ko rufite ibyango ngo biremewe kurujyana kandi rugero rukineze neza.
Yivuze ko hagarari urwo ruganda uvuze ko ari wenyirarwo.
Ni njewe nyirarwo kandi ndi fier yabyo. Nabwiraga nk'abagenzi banje ngo nkora urwagwa bakahita baseka. Naje gusanga amahirwe ari muri uko kuntu baseka kuko nta competition nyinshi mfite kubera ukuntu baseka. Amugore mpanganye nawe ntabwo ari benshi. Abenshi ni abagabo kandi abagabo burya tubarusha imbaraga. Ndabihamya cyane. Burya nemera ko umugore ari nka teabag. Teabag iyo yishyize mu mazi ashishe nibwo umenya niba ikaze cyangwa igihugu cyadushyize muri ayo mazi kiratubona niyo mpamvu igihugu cyateye imbere igihe tuzaye dufite agaciro igihugu ntabwo cyashoboraga gutera imbere kuko ni twebwe tubyara tukarera ntabwo warera umugabo uzaba umugabo utari umugore uzi ubwenge rero igihugu cyadushyize muri ayo mazi kandi ndabizi neza ko abagore bafite contribution nini bafashije igihugu mu gutera imbere
ndajyaga numva Yuliana urwagwa Yuliana nkarubona mu dukarito tumeze nk'utwama veruje ndumva ari naho nduzi cyane nkifuza kumenya aho rukorerwa nsanze ari ku muyumbu Yuliana se ntago ari wowe amazina tubwiye ntago ari wowe
Yuliana ni umubyeyi wanje yitwa Imana Julienne yahereye muri 85 arukora ariko arukora bisanzwe bigera igihe akora koperative biranga nyuma yaho ntabwo yacitse intege niyo mpamvu nanjye navuze nti iki kintu umubyeyi wanjye adacitse intege ikintu cyatureze ngomba kuba fier yacyo ngomba
kuki ngo wabyukiye mu bitoki birunzi wanyu tubwire
rwose nabyutse nsanga iwacu bahateretse akagwa kandi mbona abakiriya bakishimiye ndavuga nti icyo kintu guhera muri iyo myaka nanubu kitaracuyuka ngomba kugiha agaciro kacu. Ni nayo mpamvu twahisemo kurwita Yuliana kugira ngo n'umwuzukuru n'umwuzukuruza azaba azi ko nyirakuru cyangwa nyirakuruza hari icyo yasize. Kandi nawe bizamufasha.
Ubu amaze gukura?
Arakuze ariko ntabwo ari cyane. Aracyaza kundeberera, aracyaza kunyereka abakiriya kuko burya umuntu mukuru.
Umuhire. Kuki ariwe wafashe urwo ruganda rusa nkaho rwa mama wawe
twavutse turi abana barindwi ndi bucura mu bana biwacu ni njyewe wabanye na mama cyane abandi bakora ibindi bitandukanye bitavuze ko dufashanya nkanjye nk'umwana muto mu rugo bamfasha uko bashoboye ariko ni njyewe wafashe iyo initiative ibintu byose ndabireka ndabana iki kintu cyatureze tugomba kujya agaciro kandi koko byarakunze kuko kirantunze ubu rwose nigurira imodoka nkayigendamo nkora maintenance nagura uruganda rwanjye ntawe nsabye amafaranga nkora contribution igaragara mu rugo rwanjye no mu bindi byose rwose ntabwo nteza amaboko kubera iki kubera igihugu cyafashe iyo teabag uwo mugore kikamushyira muri ayo mazi abona ko hari ikintu ashoboye aritinyuka kuri ubu ngubu urutoki turaruhinga tukarutunganya twamanje cyane muri karite y'ibyo dukora kugira ngo inzozi zacu no kugira ngo uru rwagwa ntirube rwa rwagwa abantu bose bumva ngo n'abantu baraho barunwe basinze ntabwo tunywa ngo dusinde n'urwagwa ushobora kwifashisha nk'uko wagura vin n'urwagwa rwubashye kuko ni umuco nyarwanda ubundi urwagwa ruva mu bitoki naje no gukora ubushakashatsi nsanga nta yindi vin ibaho imeze nk'uko tuyikora ibyo rero bikaba narasanze ari amahirwe tugomba kubyaza iyo product y'u Rwanda kandi kaza rwose ari ikintu gihagarariye u Rwanda tuzi neza ko ikintu cyose kivuye mu Rwanda ari premium quality
urutoki rwanyu rurahaza ntabwo abandi baturage mu bakenera ku buhinzi bwabo
vuba aha turakeneye abandi baturage kuko isoko riraturuta. Urwagwa rwacu turuta amezi abiri, urumva ko harimo cya kintu cy'umugore wenyine ashoboye cyo kwihangana. Ni na mpamvu rwose ari njye wafashe yo patience kurusha yenda abasaza banjye.
Ntagiye mushoma mudafite uruhiye?
Hari igihe rwose abakiriya bacu baduha komande, iyo ushaka byinshi ubivuga kare kuko ntabwo biboneka buri gihe. Ariko mu gihe kizaza tuzatangira gukorana n'amakoperative, dutangire tugurire n'abadukikije kugira ngo twagure tubone umusaruro uhagije, dukore na export. Dukorera i Kabuga niho hari depo, uruganda rwo ni Muyumbu, ni hiwacu, ni hibitoki byera, uruganda ni urwa Muyumbu. Dufite n'abandi baza kuturangurira
ari. Uravuga uti ndihangana nkabijyamo umunsi ku munsi, mukanya nabona gusa nkaho uri busy. Uburi gushakisha uburyo uhamagara abakozi, abaranguzi, n'ubura nakurebaga nkabona usa nkaho udahari.
N'abakiriya. Mporana n'abakiriya umunsi kuwundi. Mpora mvugana nabo, ndabegera bishoboka kugira ngo umunsi nakoze export ntazagire ikibazo kituruka hanze y'urwanda. Tubirangiriza habigende biri perfect.
Imbere hawe kuri urwo ruganda ururuteganya gute? Buri wese agira inzozi?
Yego. Ubundi inzozi zanjye ikintu nzageraho nkumva kiranshimishije mu buzima no kubona umudamu, wa mudamu uri aho ngaho mu cyaro. Umwe uhinga urutoki, umugabo agafata umusaruro akajya kugurisha amafaranga rimwe na rimwe ntamugereho. Ndifuza uwo mudamu ni ugukora ama juice collection center, ni nka makusanyirizo y'umutobe nk'uko dukora ari amakusanyirizo y'amata. Umugore nkamusanga ahantu afite urutoki rwe arukorera, tukahashyira imashini akenga akanyihera njyewe umutobe, nkamwishyura nta wundi muntu uri hagati yanjye n'uwo mugore. Uwo mugore agakora akazi kiwe ko mu rugo, agakora iyo business ari aho ngaho mu mudugudu, ibyo byose bikarangira mu mudugudu, akabona n'amafaranga ari aho ngaho mu mudugudu. Bizakunda, ndabyizeye. Uko bigenda uruganda rwaguka niko tugenda dukora savings kugira ngo tuzagire ubushobozi bwo gukora n'icyo gikorwa.
Ngira ngo mwamwumvise muhire. Abagore muraritswe hirya no hino, isoko rirabonetse ry'urutoki ubwo mu ruhinge nyine kugira ngo abigishe kwiteza imbere. Mama uraho nawe?
Uraho neza.
Amakuru
ni meza. Nitwa na Mahoro Oliver, mvuka mu murenge wa Muyumbu akagari ka Murehe, ngende na kavukire wa Muyumbu. Niho nisanze ababyeyi banjye bari mu kyekera bahaje muri za 72. Ngende narahavukiye, ndahakurira, ndahashakira business nkora niho nikorera. Mbere ya Jenoside nje nari ndi umwana cyane, nari ndi umwana ariko utari umwana wo kutarora. Nabonaga ko wa mama babayeho cyangwa n'abandi bagore, ariko ikigaragara nuko muri uru rugendo rw'imyaka 30 hari ahantu umugore yavuye nahageze. Urebye nka 85% abagore bafite ibyo bagezeho, bafite uko bakora, bafite uko batunze ingo zabo, bageze ku iterambere. Nk'ubu nje chaka nashakiye mu nzu y'amabati 15, ariko kubera ko uko twagendaga tubona ubuyobozi bwacu bw'igihugu budushishikariza gukora, gutangira kuzamuka no kwiteza imbere, natangiye gutekereza kuri ndavuga nti se ni gute nafatikanya n'umugabo wanje iyi nzu y'amabati 15 tukayivamo. Naho natangiriye
ntangira umvaga iyo nzu iguteye akantu kipfunwe, uvuga uti reka nange kiri hakanje turebe ko twayagura
cyane rwose. Ubundi nize narashatse, nize ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, nabyinjiyemo maje kubona ko icyo kintu kitazashoboka tudafatikanyije n'umugabo wanjye. Iyo nzu tudashobora kuyivamo ntashyizeho urwanjye ruhari cyangwa izanjye mbaraga. Naho rero nahagurutse njya kwiga ibyo bintu. Nyuma yo kubyiga ngize amahirwe nkimara gukora stage mbona akazi, mbikoramo imyaka 5. Maje kubikoramo imyaka 5 nabivuyemo duhita twubaka inzu y'amabati 30. Amazi mu rugo ahitaze, twari dufite utwana 2. Ndavuga nti rero abana banjye mbiganira n'umugabo, amafaranga dore arahari, aho kugira ngo abana banjye bazabakubita inkonji kuri robine cyangwa ku ivomero cyangwa se azahure n'imodoka cyangwa n'iyo moto imugonge, reka tuzane n'amazi. Dore ka kazi tukavuyemo, noneho reka noneho tuzane n'amazi. Nyuma yaho rero urugendo rwarakomeje. Urakomeza niho navuye mu bintu bijyanye n'iby'amahoteli n'ubukerarugendo, gucyo ndavuga reka ninjire noneho muri business yanjye nakorera abandi. Ni gute nabyinjiramo? noneho mpera ku buhinzi kuko aribwo navutse mbona ba data bakora. Gira umugabo nti rero ngiye gukora business y'ubuhinzi. Ati uzayikora ute wa mugore urukundo uzabishobora?
Uvuye mu hotel uje murimo.
Ntizabishobora. Nahereye gukora ifumbire iyi bita compost iyi kirundo. Ndayikora twa dufite amahirwe yo kubona umushinga waje gukora amaterasi iyo bitaga LWH abaturage bayitaga ruwaho noneho baravuga bati abashoboye gukora iyi fumbire muzayikora tunayibagurire niga gukora iyo fumbire nahise nza ndayikora noneho mbwira umugabo nti bwa buhinzi bwanjye ya business yanjye ngiye kuyitangirira aho gute se niweho mfasha cyakisha amaganga amase ibintu nk'ibyo ibyatsi ntangira gushaka abadamu bagenzi banjye ndibuka natangira n'abadamu babiri muze mumfashe mbere ikintu tujye gukora bamwe bacika intege icyo gihe ntibabikoze ariko nge narabikoze icyo gihe nakoze ibirundo bibiri umugabo aravuga ati noneho rero wanasaze sinasaze gute utangiye kujya wirirwa utoba amase utoba ibitaka utoba ibya ibi bintu bizavamo amafaranga ndamubwira rero ibi bintu ngiye kubikora kandi nzakwereka ko bizadufasha kandi bikaduteza imbere yanga no kumfasha icyo gihe ndabyikorera muze amafaranga nakuyemo turi ya mbere 180,000
waguriwe ifumbire n'abahinzi
uwo mushinga waguze ifumbire uza hano nayishyize nayikwe nk'ano nyishyira nko mu ntambwe 50 nta n'imodoka yikozeho abaturage baraza barayitwarira bayishyira hehe mu materasi ndakubwiza ukuri ayo mafaranga ngewe nayakuye kuri sako ndayazana mu ntoki yose nyitanyazana 180,000 kira ku meza
kugira ngo umugabo yabone
nicara muri salon kira kaguru ku kandi ndegama ndamutegereza cyo genda byibuka yageze mu rugo nko mu masayine asanga rwose ncanyagatara tara ryari ndiri gikiraho twabaga tutarabona amashanyarazi yabagataragere hari iwacu arikanga se bite kutaryamye ndyama nakurindiriye akigira imbere abona ibintu ibifaranga ku meza arikanga wishe umuntu aya mafaranga avuye niweho yareba ariko ntuyakozeho urutoki uba wigiyeyo wicare hara ku ruhande none se mbwira aya mafaranga wayakuye wa mugore we aya mafaranga yavuye muri iki muri ya mase muri ryataka muri bya ati ye baba we uravugisha ukuri aya mafaranga ntago wayibye nta muntu nibyo urabizisa ko niba rwose sindayakoraho untege kuko tubigenza aragenda zana karine andika aya mafaranga tuyapangira ariko ari weho ibitekerezo bivuyeho ati wa mugore urankanze unteye ubwoba turayapangira yose ahita avuga ati noneho rero ibi 400,000 tubikoreshe andi mafumbire ubu ngiye kugufasha noneho ngiye kubyigiramo umugabo aratangiye aramfashije dukora ifumbire najye muye gakenye najye muye nyabihu najye muye hano hasi za ruziga mbogo mwibi bishanga mbese minagira impisoko koko yanzu y'amabati 30 tuyivaho twubaka yanzu y'amabati 38 twubaka n'indi miryango itatu ubwo ni imiryango itatu yo ku muhanda nyine y'ubucuruzi bivuye muri ayo mafumbire aravuga ati noneho business yawe y'ubuhinzi ndayishyigikiye kora ubwo natangiye gutyo noneho ntangira kwinjira mu buhinzi bw'ibigori n'ibirayi nkabikora neza nabyo byinjiza amafaranga abana banjye ntibonge kujya bahamagara se kuri Minervale najyaga ari kumva nkumva mama hano ku ishuri dukeneye ibi n'ibi nyohereza amafaranga ise baramureka maramwihorera bakumva ko amafaranga nyine ari kuri nyina ari urahita woroshya ibibazo mvuye mu bigori nibwo rero nahise ninjira mu buhinzi bw'iki bw'imboga nzi bwo mu greenhouse umvisha uko nagiye ngenda nzamuka
greenhouse agafaranga kaba kabonetse kuko zirahenze
kaba kabonetse ni miliyoni nyinshi cyane ubwo ntangira kwinjira mu bwo buhinzi bw'imboga kuko nabwo nayo nagiye nsura abandi bahinzi ubundi njye uko nteye no kuri YouTube iyo nice ndi kuyireba mba ndeba abandi bahinzi buhanze uko bahinga
abandi bari kureba ibisekeje bibabaje byandi birangaza abantu
yego ibyo ntago njya mbitaho umwanya ubwo rero nuko naje njya mu ma greenhouse mpingamo kokombure mpingamo poivro inyanya poivro ni zazindi z'amabara zimwe abantu baryamo amasalade bakuramo amaji burya zivamo ji n'amakokombure buravamo ji mpinga hanze naho mpategura ubutaka naho nkajya mpahinga amakokombure ubu noneho harimo inyanya nziza cyane izo bita hazera zizamuka nko muri metero 2 zo ntihagari nk'izo muri greenhouse ariko zitanga umusaruro mwinshi cyane urugwego ngezeho nuko abantu bava Gatsibo bava Musanze bava ahantu hose Karongi bakaza gufata amahugurwa iwanjye nkabafasha Mwahoze mwumva executive ariko bimbwira ngo mfite abashitsi bo hanze. Ubu nzakira abahinzi bo mu bihugu birindwi byo muri Afrika ndanabatumiye. Muzamfashe kubakira rwose naho umugore mana nyagasana mbura ukuntu mbivuga. Mbura ukuntu mvuga ubuyobozi bw'iki gihugu. Mu minsi yashize nararize ntamarira niciye muri sari wanjye. Umwana wanjye w'imyaka 9 hari ukuna abarimu bababaza ese weho urifuza kuba nkandi? Urifuza kuba gukora iki? Ati nge ndifuza kuba nka mama. Ati kubera iki? Ati mama wanjye azi gukora, afite business, ahinga neza, nta kintu tubura. Ati kandi ngiye guhita nshima Imana. Ati surashima Imana iki? Ati ndashima Imana yuko yampaye ababyeyi beza, kama mama mwiza uzu ubwenge. Ntitwicwe n'inzara, tukambara neza, tukaniga neza. Umwarimu arampamagara ibyo binarabimbwira. Numva amarira araguye, mbura ikintu. Urumva gukora ikintu n'umwana akakibona akumva ko yaba weho. Yaba weho. Mfite abana bakuru, umukobwa n'umuhungu, umwe ari kwiga kaminuza undi agiye kuyijyamo nawe. Ariko bari kwiga bafite intego yuko ngo bashaka kwiga bakaza kumfasha kwagura ibintu byanjye. Kandi icyo nshaka nuko nshaka gushinga company, natangiye procedure, ubu ngubu bigeze kuri.
Kanya wari umubwira ngo umaze iminsi ugenda, uri muri ibyo biraka byo guhugura?
Yego. Bandi muri ibyo biraka byo guhugura abahinzi ku buhinzi butandukanye. Ubuhinzi butandukanye, ubuhinzi bw'imboga arizo nyanya, ayo makokombure n'urusenda. Izi nsenda bitateje nge ninge muhinzi wazihinze bwa mbere
na ufite amasoko.
Amasoko arahari ariko tuba dukeneye ko yaguka. Nimba ufite amasoko wenda muri Kigali wakifuza ko yaguka nazagisenya akagerayo akambuka n'imipaka. Isoko riri ahantu hamwe, hari n'igihe wenda utabona ibiciro wifuza kuko duba dufite ibintu byiza.
N'urugendo rero kere kuba gusura akagwa nk'amasaha abiri akabyumva byose. Ariko amatsiko ngize ibi bintu byawe bahereye ku rwego rwo hasi cyane. Buriya hari akantu tatubwira ko ngena gatekereje kuba ariza amahoteli ugashida kugeze mu mafumbire gukora ifumbire ari ibintu uri gupapira utanabizi. Ushobora kubona ubushomeri bwari bwagukubise birashoboka. Ushakira ahaboneka hafi. Umugore uri hirya no hino utekereza kuvuga ngo nanjye namera nka Oliver nanjye na aba bantu uko ndeba kubigisha uri tayari?
Ndi tayari. Ikintu kitwa kwigisha abantu ibintu byabateza imbere byabazamura ni ikintu nkunda cyane. Kuko ntago nkunda kwihererana ibintu. Kuko buriya niyo ufasha abantu kabazamura buriya ni naho Imana ihere guha umugisha. Igenda ibintu byawe ibyagura kubera ko ibintu utashatse kubyihererana. Kandi ubufasha n'igihugu. Ubufasha n'igihugu ubwiye ko maze iminsi ari nacyo cyatumye ntaboneka cyane. Kandi nzabikomeza kandi Imana izabimfasha.
Mama akabazo k'amatsiko nk'ubu ngubu ushobora nko kwigenera umushahara ungana gute mu kwezi?
Ubu ngeze kuri 300,000 mu kwezi. Ndabyinjiza kandi ndi gukora ibyanjye. Ntawe uri kumbwira ngo raporo wayitindanye ibi n'ibi. Ndagabanya umushahara kubera wisha akazi. Nkakora akazi kanjye neza nkagakora by'umwuga kandi nkagakuramo amafaranga nihembe. Imbere yanjye icyo nteganya rero nka kampani yanjye, kuko natangiye no gutekereza ku izina, numva kampani yanjye nayita Izere. Icyizere kirarimo. Uyu ucitse intege ntacyo ugeraho. Rero icyo ndi guteganya muri kampani, nabanje gutekereza gushyiraho n'ikigo gitanga amahugurwa ku buhinzi kugira ngo ibyo mpinga bajye baza bafata amahugurwa banayafatire kuri tele aho biri. Ikindi nifuzaga ko mu byo mpinga nshaka kwagura ubutaka. Urumva mpinga amatomati meza, uruganda narwo narukora. Ariko ndashaka kugira ngo habanze kampani babanze bamenye ubwo buhinzi banahinge n'inshyiraho uruganda nzabone nabo ngurira cyangwa nabanzanira umusaruro. Babikuye mu mahugurwa nabahaye nkuko nanjye ibyo nabikuye mu mahugurwa no gusura n'abahinzi bagenzi banjye.
Mubera rugo, umugore udatega amaboko, umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe.
Turakomeje turi mu rugendo rw'imyaka 30 ku bagore, ni mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana mu kiganiro cyacu Mubera rugo. Mama mukanya dusangira ikiganiro, wambwiraga ibijyanye n'umugore wa mbere y'imyaka 30 nk'umuntu wari uri naha ndetse wari na mukuru ho gakeye wararebaga. Nyuma yo kwigobotora bya bindi byose, uyu munsi wari umugore wazamutse gute ku myaka 10-20 tugeze kuri 30? Wazamutse gute? Hari abo tujya tuganira bakatubwira ngo bafite imyaka 30 atariyo bafite, afite 50 kuko 30 ngo niho yatangiye gushyira ubwenge ku gihe.
Murakoze cyane Rosa. Mpagaze ku rwego rushimishije. Yewe mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi nari umurezi, nigisha abana bato ndabikunda cyane nabyo mu 2019 covid ije nakoreraga ikanombe nkabona kuva hano nkajya ku mashuri nari umwarimu nkabona kuva hano nkajya ikanombe itikishiriramo kandi maze no kuba mukuru kuko nari maze imyaka 35 mu burezi nuko ndicara natekereza ariko ubu 100,000 bampemba nta kintu nakora kikavamo ayo mafaranga ntakoze urugendo nitaye no ku rugo dore ko n'abana bamaze gukura bose bari ku ishuri nkabona gusiga urugo mu maboko y'undi muntu nkahagaruka ninjoro bigoye nibwo rero nicaye ndatekereza ndangije ngaruka mu rugo akaradiyo ngashyira ku musigo mukayiranga roza abatanze ikiganiro numva hari abadamu bakoze ibintu by'ibikapu by'amasaro ndangije njya gusura abadamu b'i Rwamagana nibo mwari mwabajije icyo gihe mbasuye ubwo mwatanze nomero kumwe bazivuga ntangije mfata inzira njyayo mbirebye mbona ni byiza mbabaza uko nabyiga bampa ibyumweru bibiri byo kubyiga ntangana minerivare rwose ndayiba ariko ndabyiga natashye nabimenye ndangije ntangira gukora ibikapu by'amasaro iyo nkoze ku munsi nkora ibikapu bitatu iyo njemo ibikapu 10 mbafite 150,000 abakiriya baraboneka ariko binsaba kubigemura
cyane mu katangaye mwicaranyeze
aratangaye kubera ko nzana amafaranga arenza yo nazanaga nagiye mu kazi k'uburezi muri ibikapu byiza cyane mbese ndekora inyuma y'igikapu kiba gikoze mu ruhu rusanzwe ariko ngashyira inyuma amasaro kuburyo niba wambaye umwenda w'umweru n'umukara nshobora kugukoresha kosha ibijyanye niba wambaye inkweto y'umukara gusa y'umweru iki nshobora gukora ijyanye n'uko umeze ubwo rero ibyo bintu nabonye ari byiza ndangije ninjira ku byerekeranye n'imirire burya kurya nabyo ni ingenzi kuko bidufasha kubaho neza tugatunga amagara neza ntekereza gukora ikintu bita tofu inyama za soya kuko nageze ku muyumbu nsanga kujya gusubira i Kigali nkajya kuzigura nabyo ni imibare itariyo njya numva ikiganiro nabwo hari umuntu mwasuye w'i Gasanze njya kumusura ndangije ndakurikira cyane nzishyura kandi n'uyu munsi nushaka kuragenda nkwishyuye icyo nashakaga ni amafaranga kandi amafaranga turayafite njye Gasanze ndeba uwo muntu uko akora tofu gusa nuko imashini namusanganye ntabwo ndagira ubushobozi bwo kuyigura ariko ndi mu nzira ndi hafi kuko mbetsa hano kuri sako buriya hari amafaranga yanjye noneho ndanyije icyo kintu nasanze tofu zigira vitamine ikubye inshuro eshatu ku nyama dusanzwe tuzi ni ukuvuga ngo rero ifite ubwoko 12 irinda mu mubiri ku buryo za kanseri zo zisigaye zifata abantu umuntu ukoresha soya cyane ntabwo ashobora kuzirwara ngura soya nyinshi inaha zirahaba byakubitiraho ko nzihinga soya ni ukuvuga ngo mu mirima yanjye haba harimo soya arizo neza arizo ngurira abaturanyi bituma nkora tofu nyinshi buri munsi mba nzifite ubundi cyane cyane komande nizo nkorera ariko n'umuntu yishatse wese ndayima n'uyu munsi ubu ndazifite mu ndoto zanjye numva nakora tofu narangiza harimo abantu benshi batazirya kubera ngo zirabiha kubera kutamenya kuziteka nkumva nashinga nk'ahantu nabikorera nkanaziteka udafite ubushobozi bwo kuziteka akaza kuzikura iwanjye ibyo ngibyo nabyo numva ndi kubiteganya cyane nararangije rero nkora na Savory Kid aho wakoreye ibyo ari byose hasaba isuku kandi isuku ihagije nazo ndazikora nkanagurisha no kuvuga ngo mu rugo rwanjye sinshobora
numva babaye tu travel ufite abakozi
ufite shaka bamfasha ntabwo nabikora genyine ngo mbishobore nshaka bafasha ufite abakozi narangiza bakakora niba ari umunsi wo gukora isabune nuwo umunsi wo gukora tofu nawo ukajya hariya n'umunsi wo gukora ibikapu nawo ukaba hariya ni ukuvuga ngo ntabwo mbivanga ariko nkora ku buryo ku munsi buri munsi mfite tofu ngakora ku buryo ibikapu bitabura ngakora no ku buryo utasaba isabune ngo yibure ni aho ngaho
y'amafaranga wakoreraga wigisha umwarimu urayarenza kure
yarenze
ese abagore batagira amafaranga umuntu abumvise yibaza icyo babuze
nakubwiye ngo hari abagore badafite amafaranga menshi
ariko bafite amafaranga kuko nta mudamu wa hano ku muyumbu utabona mwitsinda ligurizanya amafaranga ubwo batanga mwitsinda aratekereza ati ibyo nzakora mu kwa munane nitugabana nzaba nkigezeho akishyiramo akavuga ati akabwira umugabo ati wewe witayarishe mu kwa 12 nzagura inka kandi akabigeraho ubwo se urumva abagore badafite ubwenge
ah ni byiza cyane ndumva tuzaza kwigira ku muyumbu kuko ndabona abagore baho bafite imishinga myinshi cyane kandi koko ni byiza rwose mama nawe nkugezeho rero nkugezeho twakomeje kuvuga wicecekeye twumva ariko buriya nawe wari uri kunguka ubwenge uratekereza no ku mushinga wawe kambanze ngusuzura aho
Bravo neza. Tusayimana Marie Chantal. Nuruka mudugudu wabitega kagari ni Moreshi. Mudugudu w'icyitegererezo uba mu midugudu yose. Ni uwo wa mbere mu murenge wa Muyumbu. Buri gihe.
Kugira mu ruhare se. Kugira mu ruhare uwa mbere.
Kuko abantu bawutuyemo barasobanutse cyane. Ntagari ukubeshya. Ubwo rero nange ndo umudamu witeje imbere nambara abaye nkiri umwana mutoya
ivuga genocide
yabaye ndo umwana mutoya ariko ibyabaga narabirebaga nk'umwana nyine
turebe ibikubeshejeho uyu munsi
nange ngo nige ndikwerekeraho ndakura bamukuru nshinga urugo ruranga ngaruka mu rugo nyine
nagarutse mu rugo mfite abana babiri
urabagarukana
bagarukana
kandi wari wanasezeranye
nari narasezeranye
ndabagarukana urumva ko twari mu cyahano mu Mutara nyine twaravuye aho bitanye nyakare twagiye mu Mutara ngeze mu Mutara urugo biranga ngaruka iwacu nari mfite umwana w'imyaka 6 n'imyaka 4 urumva hari 2011 gucyo nabana mu rugo rw'umubyeyi wawe nawe bisa nk'ibyanga biranga nyine bibintambara papa yaguze ikibanza arama ngo nirwarize
niyo nzu y'uburushyi
kibanza yarakiguze cyarakima kwakimasigayemo ni deni cyo ndagishurira kibanza ndacyubaka ariko ubwo mbere yo kutubaka nagize iwacu nanjye ndacuruza natangiye gucuruza imineke mfite imyaka 12 nkiri iwacu ndashatse n'undi narabikozeho nkimara gushaka umugabo ndagira ndabikomeza ndiba ko namusanze afite imyaka inzu y'amata 18 ndacuruza amafaranga araza ubwo mu nde ufite akaboko gahinze n'amafaranga nagaruka beshe kabwo kandi kanyuze nk'amafaranga ndacuruza bikaza pe amafaranga akaza yirukanka ku buryo n'abantu bajya ngira n'igiti ndacuruza amafaranga araza ncuruza avuka n'imineke umugara bati aya mafaranga tuzayamaze iki yanzu turayongera tugenzi y'amabati 48 ubwo kandi ubuhinzi bwaga buryeretse n'inogi n'ibinyanya byose tugahinga bikera ubwo twimutse tuvuye muri iyo nzu tujya mu Mutara
nge ndashaka kumenya inkuru ugeze iwanyu ukuntu waje
kwinjiramo nageze iwacu ntekereza ko n'uburyo twagezeho ari ka kaboko kanje amafaranga turi kumeta kaboko kanje
umugabo ukwitesheje umugore uzi gukora
ntabwo nzajya guhingira umuntu ahere mu gitondo ngeze saa sita nkorera igihumbi ahubwo ngiye kongera nkaza ubwonko nkaraga umutwe wanjye nshaka amafaranga ntangira ku bitoki bibiri ndangura ibitoki bibiri ndacuruza byari ibitoki by'3,000 ndagera nkuramo 6,600 ndaza 3 ndabidepa ibindi 3 nongera ndabishora nkomeza gutyo niko none ahubwo kuba mu rwi wacu byanze ikibazo amafaranga ya pagasa ndacyubaka nubaka inzu y'amabati 14
cyari wanyu
ubwo nayubatse muri zo ntambara z'iwacu nubaka inzu y'amabati 14 myiza nyijyamo ndakora ndacuruza kuko n'ubuhinzi arifatanye ndongera ngo andamabati 4 nongera aba 18 ndongera ndakora mbona amafaranga ari kuza ndongera ngura andi mabati 10 ubwo nanone ubatse isaro kwayo yo kudandura n'ibya bitoki ibishoro byawe byinshi cyane ndacuruza imineke amafaranga araza umuntu amisambu yo guhinga ati fata isambu hingira abana bawe ntuzajye gucishura ntuge n'ukodesha isambu ndayihinga yari isambu nini none ku mutwe wayo ukaba urimo amabuye ngeze aho ndavuga ariko ayo mabuye kanca umugongo isambu kumona guha isambu wagira igihe kazayivamo ubu nzaba ko isambu nayikuyemo ntagira igikorwa nyikuramo ya mabuye ubwo nshatse umuntu nanjye umutwe nawe ndawucyaje wumva ko umutwe wanjye yikoreye igitebo cy'imineke kigiye muri Kabuga nyine ugenda kwikora n'amabuye nikora amabuye ndabona aya mabuye ngiye kuyatura mu rugo nzayubakisha ikigega cy'amazi ariko yaba njya ku Ikabuga mveyo narushye mfata ijerekani njya kuvoma nisanga wenda nsange n'amazi kuri kano yabuze shoke hasi aho bita ruvoma ahantu uzamuka agasozi gahagaze gutya njye kuvoma ndushye njye kubaka ikigega ntunga amazi mu rugo rwanjye avuye ku nzu yanjye mabuye ndayatunda n'umukozi maze kuyagwiza nk'amakamyo nk'atatu nyaparika aho ngaho baturanye ati noneho Chantali banza atagiye kubaka inzu y'agacurama ntibyaje gukora noneho atari amabuye azashira hehe ubu nta waruzi kiri mu mutwe wanyu amabuye abaho ngaho ndapagase ngo no kuba muri ya matsinda uko nagiye muraga imineke ikavuka nazanaga amafaranga nataruraga 5000 buri wambiri wambe nka 5000 mu itsinda y'amafaranga ngiye kuyafuta nagenda mitangura imifuka 12 asimo ndazanye parika aho ngaho numvaga nzatangira kubaka ikigega bikoresha byose narabiguse ngo imifuka 12 asimo ndaje nyishira aho ngaho ndongera ndatangira nafite n'ikimasa mu rwego naraguze
ngenze ndashaka ko tugeza cyane nyirizina kuri business y'uyu munsi
mfite business y'uyu munsi nshaka kuba umuntu utera imbere nkajya imbere cyane kandi nkakangwa n'umuntu utishoboye wa wundi ukiri hasi witinya utajya abandi
bashe ukora iki muri make
icyo nkora ngewe ni ugucuruza imineke turuze imineke nkanahinga
okay ngusanze hano uri kumwe nabandi tugeze ahantu turuze imineke ibyo bintu uvuga umuntu ashobora gucuruza isheri iseri gitoki bihagaze bite
njyawe bundi kuko mburanga ibitoki byinshi abari nk'ibitebo nka bitatu iseri umuneke tubara kuri senkane cyangwa umuneke tukabara 40 ibiceri 40 ugacuruza amafaranga akaza ukabona icyo ntacyo wifuza ntacyo wajya gusaba ngenda bidangura nka bitara byamara gusha nkapakira ku bitebo nkashaka abantu waza nkagiye muri kabuga mu isoko nkajyana kabuga kigali gakarangura ikajyana
ejo tuzahura kure gitebo
yego ahubwo mu gitondo cyakara ahubwo gitondo azindukira yungu
umusatsi wikorera igitebo
urakikora se ukamenya kandi wikorera igitebo nikorera igitebo kimine kivuye mu 2012 none iyo twagiye turi batatu
imineke ku mutwe y'2012
ndayikorera imineke nkayijyana nkagenda nkagikabuga nkaranguza ba Kimironko ba Kanombe Kigali nkarangura bakajyana ubwo mafite komande
ubwo muri 2012 bikuri ku mutwe aba harimo inyungu ingana gute
urumva mbona birangwa ibitoki byinshi niba ndanga ibitoki by'2000 mba nzi ko agomba kuba 48 uko byagenda kose 48
ushobora kubirangura mu cyumweru kimwe inyungu y'2040 ukayibona
ndirangura ari byinshi noneho nkatara nkabanza nkatara ibya veni uri kunyumva kugira ngo menye ko nungutse ndabanza nkatara ibya veni namara gutara ibya veni byashe nabijyana mu isoko niba nkuyeho 45 nkumva ko nungutse 25 niba nkuyeho 40 nkumva ko nungutse 40 ibyo simbirangije nkongera nkatara bya bindi binono bisigaye bya veni ubwo ni uko menye ko nungutse ubwo nkongera nkatara bya bindi byasigaye bya veni nabyo nkongera nkabicuruza nkamenya ngo bino bya veni nabyo biranyungwe cyangwa birankonje
mama inzu wubatse yaje kurangira ubutuye mu nzu yawe
ubundi mu nzu yanjye n'ikigega cyawe cy'amabuye
wavuye iwanyu ariko wubatse ahandi
nubatse umuhandi ntabwo ndi iwacu nubatse ahandi
wa mugabo
araho yarashatse
ubabara se
ntabwo nababara kuko n'ubundi ninjye wari umugezi mba mu bintu byinshi cyane byanjye nyine ntiwabimenya mba mu mineke nkaba no mu buhinzi ndi uwa mbere mu guhinga iwacu mba numva nta muntu iwacu wananga kwezi nkaba nzi ko ngomba gucuruza kandi nkaza nkanahinga ku byo bizera ntazajya umunyantege nanahingije heza mbere kigoye ni cyo mbere ibirayi ni byiza mbere mu mudugudu wacu gitona ni kijya mbere
izo mbaraga
imbaraga nazivukanye kandi nanazihoranye nahoraga ngira ishaka ryo kumva nzakora nkakira ntagiye guhingira umuntu cyangwa ntagiye gusabiriza nkumva ndi umuntu ukunda amafaranga cyane nkumva ko ngomba kuyashaka aho bayandagiye hose nkumva urajya kuyashaka
kandi uri gukira amafaranga ari kuboneka
urebye ukuntu nari meze wenda nza mbona biri kugenda bisa imbere yanjye aho ntegaga imbere yanjye nukubaka indi nzu yanjye nkayagura nkajya mbona aho mbidandura urumva ko no muri cya gihe abadepite bajyaga baza kudusura baransoye babona imineke mu nzu bavuye mu rugo bambwiye ngo nzongere inzu yanjye ubushobozi n'ubushakane bwo kuyongera kugira ngo ubutaha ntibaza ntibazabone ko noneho ntibagaruke iwanjye kuko muri bamwe turahura ngo yewe ngo wa mudamu ngo waduhaye imineke bagiye bishimye ubu rero iyo nageze nk'akantu nkora mu rugo ndahe nk'umushyitsi uransura bano bahita bari barakutse noneho Chantal ni guverineri uraza kumusura ati Chantal none ni guverineri uraza kumusura atabashyitsi afite inama banditse amateka iyo mfite abashyitsi baransura barantura ukabona ko nyine igitangaza cyabaye mu rugo bafatira ni guverineri ugiye kuza noneho ni inde
kandi nta nubwo depite ntibari kumumenya guverineri
ntabwo nari kumumenya ntabwo kubera gukora mva no kwiteza imbere
abagore bo muranyemeje
ku mugihumbi turi
abambere
nyine tugeze mu mudugudu wabitega mbafite n'amatungo mu rugo ndagura amatungo ubwo igishoro cyabaye gike ya matungo aba ari kugenda yunguka nkafata ba bana bayo nkagurisha nkongera nkabona icyo shoro kikagaruka ubwo izindi zazongera zikima zikongera zikabyara nuko nkora simburi nka mu rugo simburi ihene simburi inama
Chanta ndagaruka ndaje
urongera
turagana ku musozo w'ikigano cyacu gusaba abagore ko muyumba muranyemeje niba ruko ari hafi ya Kigali wenda muvuga mu katerura imishinga mukaza ahangaha mukayikorera hano mu nkengero simbizi gusa ni bwiza cyane n'abari nyuma muzabafasha sibyo se nefu twakomeje kugana ariko nkajya mbona byagutangaje byagutunguye abagore baba bagutunguye
hoye ntago byantunguye ahubwo mba ndi kunezezwa n'ibyiza abagore bagezeho n'ukuri byaba bibabaje cyane kuba udusuye nk'uko nguko muri uyu murenge wacu ukaza ugasanga nta bagore bahari biteje imbere ariko mba numva mfite imbaraga mba numva nishimye uhuye n'umwaka ko birandenga n'urumeza rukandenga nkumva nyine nejejwe n'uko usanze ari abagore bagize icyo bageraho ubu babonye abandi bakeye haba hari nabandi n'ugaruka nzakuzana nabandi bataraba nibyo rero bibabinejeje kuko abaturahorana mba nabasuye uyu nguyu aho te mudugudu wabitegane ho mudugudu wacu amutima w'urugo waruri twabaye nabambire mu mirenge 10 ndumva ko dufite agahigo ntabwo bintunguye
niba twikomereze mu yunguyo mama uraho amakuru
nama
ngiye gusoreza reho rero nk'umuhamutima w'urugo hano muri muyumbu numvise mwarahagurutse mwarahagaze kubijyanye no gushaka ifaranga ako twizere ko nibindi byose mubikurikirana tara gushaka ifaranga
cyane rwose aha nitwa Denise Nyirahire andomugore wo muri uyu murenge wa muyombo ariko by'umwe hariko nkaba nshinzwe no bukungu mu nama y'igihugu y'abagore muri uyu murenge urumva subona ko nsa namufaranga sana bakire
wondo umugore ubizi
sana bakire nanagiye kureba nyina abandi bagore kugirango tuganire ku iterambere ryawe urumva nagize n'umugisha wo kuba niga imishinga mito niciriritse sabagore gusa nabandi bashaka amafaranga ni abari muri CSS sibye ko nkana nisa kubundi
warabyize
nize finance muri kaminuza nigana IT muri secondaire urumva nkoresha machine nkanigana iyo mishinga
niwe nabonye ufite service zirembo hano
hano imbere ya sako
nuvuga ngo ukora service zirembo ndabikuvugiye byo ntabyo rumbwiye
nkora service zirembo nkanigana iyo mishinga ibyara inyungu nkayigeranye n'abantu baje gushaka amafaranga cyangwa ufite amafaranga yawe utaramenye ikintu cyo kuyakorera nkahita nkufasha gutekereza icyo waya koresha naho wakorera nuko byakugoka
kabona rakazi kakubeshije umunsi ku munsi
cyane ari nakandi kazi rero nkunda nkora kandi nishimye ubu ngundo muhanzi ariko utaragoka aba ngabarabizi njyamba gukorera mu ngata nkaba ndabahimbiye abagore nyine tuba tubizeye
ngo nujye kugadushiriraho
nkunda guhimba imivugo nakicara ha nagukunze nkaheta mpimbarwa nkaguhimba
Service z'irembo utanga hano mbonye bari ku murongo ari benshi ufitemo na service z'amabanke nizo zo kwiga imishinga nibyo uhugiramo ku buryo ubona ari ibintu bigumushahara
ego ariko iza banke zo nabo ndazizana ndacyakora service z'irembo zose zitarimo banks ariko iyo mishinga rwose nizo service bituma mbaho ntigunze kandi nguhe neza nezerewe na leta ifite ukuntu itekereza ku mugore n'ukuri umugore president wacu yamubonye nka zahabu ihishe ahantu arayivumbura arayivumbura ngo ishayini
aravuga ngo umugore ngo ni teabag
ubundi umugore ntiwanabona n'ukuntu umuvuga yes umugore ni umuntu utabona ukuntu n'ukuri mfite gahunda yo guhimba nko ku mugore mba numva nezerewe kuko umugore ntiwabona n'ukuntu umuvuga kuko ni nko gufata multiprise urabona ukayicomeka muri prize noneho ukagenda ushyiraho ibintu byose wifuza nyine umugore ni nka multiprise ashamikeyeho rero ibintu byose buri umugore umufite ubufite ubuzima kuko buriya ni n'umutanga buzima umugore ni umunezero w'abantu bari kumwe no hanze kandi iyo ufite umugore mwiza abana babaho neza umugabo arizihirwa urugo rute nta kintu na kimwe ushobora gushinja umugore wamuhaye agaciro wamuhaye umwanya wamuhaye ijambo umugore ni isanzure
umugore ni isanzure
wagiyemo nyine nakubuhanze
ego hayo umwanya wamuhaye agaciro nta wamuburana
yes umugore twa twarahombye ibintu byinshi cyane twa twarahombye ubuzima rega buri udafite ubuzima nta kindi kintu cyakomeza rero buri umugore ni ubuzima budafite n'ikibazo si urugo gusa ni ku gihugu umugore ni ubuzima mu rugo ahantu nkubwira ko umugore ari ubuzima njya mbireba njye nabyutse narakaye abantu bose murugo bahita bavoma ku byanjye ndambyuka nkahita ndeba umukozi kuki utakoze ibi ariko iyo nishimye iyo mpita mbyuka yewe mwadaye neza nkumva ibintu byose yashimishe kubera iki icyo mbibwemo umunezero mfite ndawusharinga mu buryo bworoshye rero umugore atanga ubuzima nago umugore yakishimira kubona urugo rwe rubayeho nabi oya kubera wari ubuzima agomba no kubusharinga iyo wahaye agaciro ubwo buzima bwe ukabwankuraja ukabuteza imbere ukamwumva ukabona ko ari umuntu udasanzwe nyine wa abikwereka dabo ewe nzamuhimba ubutaha nuza mukubwira
uzancakira akavuga akavuga ku mugore ariko
reka nkakubwire gato reka nkavuge mvuge umugore mpimbarwe mvuge uw'Imana yatatse ubuhanga cyangwa mvuge mbona midasanzwe bya bindi bindenga bikansaga nkabura aho mera mpimba himba amagambo yanjye akambani yanjye ngiye mvuga umugore ndahimbarwa amarangamutima nta musobanura ibi neza neza birandenga ibizonga mubiri bikanzonga n'umugore aragahoza amata ku ruhimbi njye nasanze ari ya ntwari yayindi itwarana ubuhanga yayindi ikotana mu bikomeye yanga ibikomere bikomeretsa ngo hataho ikotana hadakorwa mu nkukora mbega umugore utangaje ngo hako ariko nyine iyo nishimye nyine ndabivuga urumva iyo umugore anezerewe nta kintu na kimwe atago
byiza ibyo uvuga birumvikana umugore hari urugero utanze icyo umugore abibye mu rugo nicyo gihita kigaragara ubyukanye umunabi bose bava mu nzira abana bararakara umugabo burahajya umukozi mbese inzu ihinduka umwijima turavuga imyaka 30 tukishimira ibyo mwagiye mugeraho nk'abagore ariko urugamba ntabwo rurangiriye aha sibyo
ngewe icyo nabwira abagore bagenzi banjye ni uko isi ni nk'ishyamba urahatana ukabaho cyangwa se ukigira agatebo ukayora ivu twige guhatana uko byaba bimeze kose turekeraho kuvuga ngo turi abagore turi iki turi abantu nk'uko n'abandi bose ari abantu umugabo ni umuntu nawe ni umuntu nawe uri umuntu duhatane kandi amahirwe menshi ari muri bya bindi uvuga bagaseka
turashimira cyane perezida wa repubulika watumye umugore ahabwa ijambo akabona akavuga reka nkubwire Roza nakubeshye ubu ngubu yaba hano hari hicaye umugabo ari uri kutubaza hari byinshi tutavuga kwa tuteka tukajya tuvuga tuti uyu mugabo ntabwo ari umugabo wacu si iki ntabwo tuzi ibyo twamubwira ariko iyo turi kumwe na Roza turanezerwa tukisanzura tukamubwira nawe cyane cyane ko tuba tumubwira ari mugenzi wacu kandi arimo kumva neza ibyo tuvuga ndebera nawe ko abantu bo hanze bagiye kuzaza gusura umugore umwe mu bo ku muyumba ibihugu 8 iryo ni iterambere rirambuye tutagize umuyobozi w'igihugu cyacu uduteza imbere ntabwo ibindi bihugu byaza kutwigira tukwemereye umuvugo urabyumvise tuzahimbira abagore bose bo mu gihugu cyacu bose bumve ko umugore akwiye guhatana
kwebwe rero tugira icyivugo kandi kinashimira perezida wacu ajya amenya ko tumukunda kandi tuhora tumusengera turi tayari turi kwitegura ibintu bimeze neza nahumure turi kumwe rero ubwo rero turi ba mutima w'urugo turi ba nyampinga tubereye u Rwanda kandi ntabwo tuzatesha agaciro uwakadusubije nguwo rero ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame.
Mbashimire cyane byari byiza kandi byari bigihari ariko amasana yo ntago batwemereye ariko kugaruka bizashoboka. Mbashimire bagore mwese muri hamwe hamashye. Kavuga ku mugore ku myaka 30 umugore wa muyumbu. Umuhire aravuze ngo umugore ni umuntu nk'uwundi ngahubwo muhatane kandi muranabishoboye. Ingero zihari nyinshi. Ndabashimiye cyane ndetse nari gushimira twabonye muri iki kiganiro nari mu kihiranga Rose aho ku muyumbu muri Rwamagana ibihe byiza.
Mubera rugo umugore udatega amaboko umugore wahagurukiye gukorera urugo rwe batinyuke bakura amaboko mu mifuka bakore
iyo nguzanyo narayibonye ndarayishyurira narangira
mbere nari nzi ko abagabo bafite ubundi bwenge bundi butari nk'ubw'abagore
ni bagenzi bacu barakora kabisa nk'abantu b'abagabo
kububereye urugo bisaba no kuba hari icyo umariye urugo
ndashimira perezida wa repubulika kuko yaduhaye kumva ko natwe tugomba kwitinyuka
ibikorwa byacu tugiye kubireka bivuge cyane kuruta uko twebwe twavuga
umva mubera rugo umugore ubereye u Rwanda